make good music alive. Oh yeah.
Mapenzi yanaliza watu kila kona. Wengi wamejitumbika, mioyo yao lipochoma. Hawakupenda ila moyoni waliumia. Walishindwa kuvumilia. Hawakupenda ila moyoni waliumia. Walishindwa kuvumilia. Ndio maana mimi nasema spendi unconscious girl.
Wakuhofia maradhi.
Wanapenda kuloja na mchezo wa hatari sana.
Wanasema kwa ukazi.
Ndio maana mimi nasema spendi unconscious girl.
Wakuhofia maradhi.
Wanapenda kuloja na mchezo wa hatari sana.
Wanasema kwa ukazi.
Siwezi fall in love kwa mtoto unconscious. Bora nitulie. Kwa nini nifunge ndoa leo kesho iwe ndoa kisha nafsi yutie. Siwezi fall in love kwa mtoto unconscious. Bora nitulie. Kwa nini nifunge ndoa leo kesho iwe ndoa kisha nafsi yutie. Bora nitulie.
Nishapenda kwa mtoto kimakonda sifa nyingi nilimpatia. Alichotenda sikuamini kama ndoto moyo wangu aliutia roa. Nilishapenda kwa mtoto kimakonda sifa nyingi nilimpatia. Alichotenda sikuamini kama ndoto moyo aliutia roa. Ndivyo walivyo hao, hao, ndivyo walivyo hao, 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 ndivyo walivyo hao. How live your life, your how. Siwezi fall in love. Mina ona upumbavu. Bora niwe mpweke. Bora nipate tap. Kwa kukosa love uko na chumisho lete.
Siwezi fall in love. Naona upumbavu. Bora niwe mpweke. Bora nipate tap. Kwa kukosa love uko na chumisho lete. Yeah.
Back in time. Yeah, nahitaji mtoto class mwaminifu kama Beyonce when she move fantastic. You know kama Royce, brain safi so nice, macho Castara Thomas. Kama mwasita kubali kushike siri, upendo ungekuwa open wa kumuoa ningemjua. Ila ni siri kama nywele za Samson huwezi jua. Mama alisema kesho kuwa uyaone na jione hata kama nikioa leo kesho nitalia. Ladies, this is the time of reality. We need a conscious woman, right?
Siwezi fall in love kwa mtoto unconscious. Bora nitulie. Kwa nini nifunge ndoa leo kesho iwe ndoa kisha nafsi yutie. Siwezi fall in love kwa mtoto unconscious. Bora nitulie. Kwa nini nifunge ndoa leo kesho iwe ndoa kisha nafsi yutie. Bora nitulie.
Kwale, ladies and bojilevi. And this is Team Bidia, Big Dad Family, Nico Razo, Jemedar Oxini. Hey, I got my boy Nyeo, Fuck Junior. Yeah, AJ Music, it's going down. Yeah, yeah. Hella.